alikuponake alimpanyi muse every dance to come. Yes, ekeju akola mubyo kuwala pamuvambugo eh ekamwabe pamanyi mwagala bayomba tulya siri semuita zontonto ebasala okumenya makumba mbanzi zisena keta sangwa akagali kente tenkanya okutuka muba wakisi yalyabukabuka kakati ndi kutobo yakolebwa babe emitima emirapa yo kungetangi wabula mwako sentegeka zange eri ekiwakumwampa mira esibulya sekanti abeera sanyusewamanawe sibulya kaba nti abeera lunyiwera ano baagala kunzita ekwese bali mu busonda mbekwese bali mu busonda nga naye mbalaba ndi mukamori nina mungu wetala mbalaba mbano baagala enga abeeri omuto mbano baagala enga abeeri omuto ono yeyali ensi yange kimanyi ekenyolo omutima omubi yatya munerwa byakulya mukama omwoyo w'emmere tanemasanga omwoyo w'emmere tanemasanga ebintu byenfuna tebikusaba no munanga ebintu byenfuna tebikusaba no wajja bwerere oligenda bwerere bwerere wajja bwerere katonda wange ntasa ngabalabe bangi nyamba tovanga muntasa ngawe wanyamba nyamba novanga wawo njakusala bera nange novanga wawo njakusala bera nange ntontanga njakutanga mvugisa mastanga onva yo wachali asasira abakulu abandibulidde abato tebya katonda biba bwe biti ati ffe twakutta ebiso ati ffe twakutta ebiso twesala tetwesasira mungu nkusaba otulungamye otuwe ntisa nekisa abatulungamye batuwe ntisa nekisa katonda wange ntasa ngabalabe bangi nyamba tovanga muntasa ngawe wanyamba nyamba tovanga wawo njakusala bera nange tovanga wawo njakusala bera nange njakutanga mvugisa masanga onva mberawo mberawo God bless you the good Donnie Marshall Donnie Ma, Mama, Donnie Ma, oh.